Yo, yo, de cuadra. Yo, parca, parca, parca. Yo te di, turn me up. Yo, de cuadra. Kula mabila uta ulala lawama manjora ndo sila. De cuadra. Kula mabila hibda nirani kuria uraya. De cuadra. Kula mabila uta ulala lawama manjora ndo sila. De cuadra. Kula mabila hibda nirani kuria uraya. Shagleri mamorata nikuringita marezi himu tawarata. 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 Applaud me. Niko straight corner ugly and you found me. Ha. Sema gatekeepers, Harry DJ Pinye. Mimi I'm a peck, you can never blame me. Njora chinja haktu, mola nipe tatu. Nime nilijilean kaji school. Smoothies, smoochies, nili hurt you. Nili miss you, so I'm bigger than you. Detergent on my dark skin, older than a beauty pageant. Creature of the night, agent of the darkness. Nani sad area boys, sina happiness. Vanity ni yes, caution man them, ban them. First person, piga video and I shall land them. Mr. Wash Wash kukazua kazua. Misi wewe, bazia pasua. Iyo chest unaji, gonga kifua. Na mikono, hazijui kufua. Dikwara, kula mabila uta ulala. Lawama manjora ndo sila. Dikwara, kula mabila hibda nirani kuria uraya. Dikwara, kula mabila uta ulala. Lawama manjora ndo sila. Dikwara, kula mabila hibda nirani kuria uraya. Shagleri mamorata nikuringita marezi himu tawarata. Shagleri mamorata nikuringita marezi himu tawarata. Shagleri mamorata nikuringita marezi himu tawarata. Shagleri mamorata nikuringita marezi himu tawarata.
Yo, kuna palipia profit. Profit. Kami sezi kamalia kuna profit. Who did it according to the audit? Ndo tufite intel, sheng tunaikode it. If I tell them ana ni noki. Nako na mokia, miwaga na mnokia. Na kidaisi men, I'm not only knocking. Na mwambia njoki, njoki iko here. Munene, hakuna taja ya cooking, coughing. Na nasikia the end is near. Apo kidipendia system utaumia. Simba di ni six deep tutaingia. Topic OB meshindwa kuniclear. Hoping ati sita watolea nuclear. Hakuna jata kwa badilishia gear. Usikite slay mesema tina juanjia. Topic OB meshindwa kuniclear. Hoping ati sita watolea nuclear. Hakuna jata kwa badilishia gear. Usikite slay mesema tina juanjia.
Dikwara, kula mabila uta ulala. Lawama manjora ndo sila. Dikwara, kula mabila hibda nirani kuria uraya. Dikwara, kula mabila uta ulala. Lawama manjora ndo sila. Dikwara, kula mabila hibda nirani kuria uraya. Shagleri mamorata nikuringita marezi himu tawarata. 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 Shagleri mamorata nikuringita marezi himu tawarata.